Adam Bana Baba. Hango to see you and another one. We don't know no ka, don't jam why you saw. Finorero, una wakari kenda. We take a leni no ni bona huna shanga. Were kuna mangaza, sasa ni chiza. Habari za hivi punde una kwa yuhola. Yuzulu ya keria, tasie yunata. Mkongo wano yute.
Samba wa mama yo
Nari.